zokudlala hleli kade. Bathe zawutshele bonkila bada sangizodlala sengenkani. Sathi zokudlala sitheli kade. Engithethe zawutshele bonkila bada sangizodlala sengenkani. Sathi zokudlala hleli kade. Zodlanzalana zizoshikisha lana.
Zodlala hleli kade. Sizodlanzalana.